dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
turabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose ku isi ikaze ku ijwi ry'Amerika kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi uyu munsi ikiganiro cyacu kiribanda ku bibazo by'impunzi mu biyaga bigari no mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba turibanda cyane ku yicwa ry'impunzi z'abanyekongo 8 zaguye imbere ibiro bya HCR ishami rya ONU ryita ku mpunzi aho kandi ni hafi icyicaro cy'akarere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda turaho ijambo umunyamakuru w'iryo Amerika Claude Ganza munyamagana wakurikiranye iki kibazo kuva mu ntangiriro Claude mikroni yawe
tunejejwe no kubana namwe mwese bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika ni mu kiganiro dusangira ijambo icyuno munsi kiragaruka mu buryo bwimbitse ku bibazo byugarije impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Kiziba iherereye mu kagari ka Nyarusango umurenge wa Rwankuba karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda aho ziri kuva mu 1996 iyi nkambi yubatse mu midugudu ibiri ariyo Gashari na Kinyege ku musozi na ukikijwe n'iyindi misozi hanamye inkambi ya Kiziba ituwemo n'impunzi 17,300 aho 77% ari abagore n'abana ibibazo byabo bikubiye mu ngingo zikabaka bicumi zibayeho zite zifashwe zite niki mu byukuri cyaziteye gusohoka inkambi zikajya ku biro bya HCR Karongi byanaviriyemo bamwe muri bo kwicwa abatari bake bagakomereka zirifuza iki ntuje kururasubizwa uko tubana muri iki kiganiro ugezweho nanjye Claude Ganza munyamagana mu bibazo byinshi z'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba zifite ariko bimwe zinahuriyeho n'abamuzindi inkambi z'abanyekongo ziri mu Rwanda reka ndeke bamwe muri bo babigarukeho
ibibazo biriho ubu ngubu ahubwo biruta ibyabanje ibyerekeranye n'ubuvuzi abantu ntago bavurwa mu buryo bunoze hari urwego kirira hangaha hari n'ubundi buhabwa transfere zijya za Kigali za CHK hari n'ubundi bwakagombye kuvurirwa hanze ariko ari ubuvurirwa hangaha kuri lokale mu rwego rw'inkambi usanga hari imiti mikeya transfere zo ntago zikiboneka ziboneka mu buryo w'umuntu ari hafi gupfa kandi yanagenda ugasanga guye bitewe nuko atabonye uburyo avurwa hanze ho urumva ko ntago bishoboka kugira ngo impunzi ijye kuvurirwa hanze nuko akagombye gukira akaba adashobora gukira bwo ashobora kuba yapfa ariko atari kuvuga ngo ni imiti yabuze ahubwo ari ubuvuzi bwabuze
impamvu ya kabiri nuko ibintu bagenda bagenerwa nk'impunzi ubu ngubu bitakiriho kandi wababaza bakakubwira ngo inkunga yaragabanutse ariko rimwe na rimwe baje kureba ugasanga ibikorwa ubu birimo bikorerwa mu nkambi nibyo bitayeho cyane nk'ibikorwa remezo urasanga barimo barubaka ibitaro anetage bubaka amasoko ngo yakijyambere bubaka ibibuga by'imipira barimo barubaka amashuri anetage ibyo byose bakabikora ariko baje kugenera umuturage ugasanga impunzi ku munsi agenewe kurya amafaranga 190 y'amanyarwanda no kuvuga ngo amafaranga 190 y'amanyarwanda iyo yashize mu madorari kuko ariyo amafaranga akoreshwa ku isi usanga twebwe tugeze ku rwego rwo kurya amafaranga 0.2 wareba kuri statistike y'isi uko abandi bantu babayeho byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadorari 2 abari munsi bakarya idorari 1 twebwe tugeze ku rwego rwo kurya 0.2 cyongeyeho dufite abana bagiye bavukira hano batazi gakondo batazi iki kumva bahora bari hasi akiga karangiza ishuri cyo kimwe n'undi mwana w'umunyarwanda ariko baje gutanga akazi ugasanga umwana w'umunyarwanda akoze akazi gashobora guhemba impunzi 20 nimbe bakorana akazi kamwe mu kiganga ugasanga umunyarwanda afata 400,000 impunzi bakamweza 20,000 ubwo busumbane bwose n'ibindi bigenda bikorerwa impunzi bisa nihohoterwa no gusubizwa hasi ikindi hagiye haba amakomite atandukanye y'ubuyobozi bw'inkambi ugasanga ayo makomite agiye akandamizwa bagezaho bafata perezida w'impunzi komite ishize ngo tujye kubona tubona ku ma WhatsApp arimo amapingu ni muri urwo rwego usanga komite zihari zitakirishiruka n'umutekano wazo kugeza ubu ngubu nta mutekano dufite mu nkambi turasa n'abafite umutekano muke
hari n'ibibazo by'uko ngo leta y'u Rwanda banyunyuza imitsi bakoresha no mu mirimo igenewe abanyagihugu gusa ariko imbaraga zamara gushirika bajugunya
ibyo ndiheraho hanje naje mfite nk'imyaka 2 ako mu myaka 2 kuva twave gisenye papa namuherutse ubwo ntago nziyo yagiye mama yambwiye ko yagiye mu gisirikare kugeza ubu ngubu byararangiye niba yarapfuye niba ariho ntago tubise andi makuru abariho asirikira hanze ahangaha nuko usanga nabakoreshejwe muri icyo gihe nabo bagarurwa mu nkambi mu buryo butemewe bikozwe n'inzego za leta.
Ndakeka umugenzi waje yakubwiye aho ise yasigaye ni benshi mwe nabo ngabo n'indi mirimo imeze nk'iyo ngiyo. Iyindi ni ingufu z'urubyiruko rwinshi hano usanga ibyo bikora ari ku nyungu za leta y'u Rwanda. Nguvuga ngo biri kose hari inyungu nyinshi nyinshi cyane badufite badashaka ko tubava mu maso ke twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa twabaye za mateko. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi. Urebye ukuntu baducecekesha washaka kuvuga ikibazo cyawe bakagucecekesha bigaragaza yuko ari ukugira ngo batubwire za mateko. Urabona muri iyo mirimo dufite abantu benshi bagiye biga bakarangiza amashuri nagira ngo mvuge nk'ibi twakubwiye by'ibikorwa ubu nyine abana b'abanyarwanda barimo baraza kwigira mu nkambi bakabenefisiya ibikoresho by'impunzi kandi bakigishwa n'abarimu b'impunzi kandi babarimu none badahembwa. Usanga umwarimu bamuhemba $18,000 no muri licence cyangwa afite masters. Rero muri iyo mirimo barimo barazana abana kuba integra kugira ngo twe dukore tudahembwa ariko abana babo bakomeze bazamuka.
Tubigisha ukuri hari abantu bagiye bakoreshwa muri iki gihugu ku nyungu zabo atari ku nyungu yuko bamukunze bagakora nk'abacancu bakagufata kanyira kagukoresha za ngufu wari ufite zamara kukuvamo bakagusubiza mu nkamba aho wategenda mu nkamba. Ingero ni nyinshi cyane. Tuvuge nk'igihe cy'amatora hari igihe umuntu aza bakamuha nk'iranga muntu akagenda akajya gutora
bakayimuha atarayisabye.
Yes,
hari ibibazo kandi byo kubiza impunzi zaramaze imyaka myinshi zidafite ibiziranga byasunikiye bamwe muri bo gushaka amaranga muntu kugira ngo babone uko bashaka imibereho hanze y'inkambi. Hari nabavuga ko amarangamuntu bayahawe batanayasabye kubera icyo leta yari bashakaho muri icyo gihe.
Twamaze imyaka 12 nta cyangombwa n'iki na kimwe tugira turi mevide. Ubwo biba ngombwa ko abantu kugira ngo biadapte mu buzima bagomba gushakishwa kugira ngo abantu bagwe mu bwo mutego w'irangamuntu nta cyangombwa n'iki na kimwe bagiraga. Ntabwo ariko bakundaga u Rwanda.
Ariko hari n'icyo mugenzo yari yavuze mu kanya ko hari n'abagiye bazihabwa batazisabye wenda kugira ngo bazabone uko bato.
Ibyo bikorwa byo kuzihabwa batazisabye byabaga mu gihe cy'amajoro mano mu nkambi bitewe na kampanye zakorwaga na bamwe mu bagize leta y'u Rwanda zigatangwa mu joro bakajya aux alentours du Kanyo byaberaga ku midugudu yegereye bagakora iki gikorwa cyo gutora ariko batazi impact bizateza mu minsi zasa.
Byatangiye ryari niba wibuka?
Bo igihe cy'amatora ya mbere ya Perezida wa Repubulika niho byabaye.
Hariho n'abazihabwaga bavuga ko bagiye kubakemurira ibibazo birushijeho batanazisabye.
2003 nibwo amatora ya mbere yabaye mu Rwanda. Icyo gihe baje kureba abantu babaga bujuje imyaka bose barabajyana babahereza amarangamuntu kugira ngo baze gutora. Nyuma ntabwo byanagarukira kuko bagiye n'igicanga nabo abari bariyo baratoye mu bari basanzwe bahungiye ahangaha. Nyuma yaho rero kuko twabaye imyaka irenga 14 nta cyangombwa impunzi igira wabonaga ubuze uko wagira ntacyo ntawe ubuze na kenda ko kwambara wajya kuba nk'umuyaya ahantu umukozi wo mu rugo bakakubwira ko batari bugukoreshe nta cyangombwa ugira wawe ndugiye gukorera akagushakira irangamuntu. Hari n'abazibonye kwabaga agiye kujya mu gisirikare nuko bagiye babona amarangamuntu muri ubwo buryo. Ibarura ribaye rya 2011 uwari ufite irangamuntu wese yarayitanze bababwira yuko bagiye kubashakira ikarita z'impunzi. Kuva icyo gihe 2011 kugeza magingo aya nta karita z'impunzi zihari.
Bavuga ko ibi bibagiraho ingaruka muri kino gihe kandi ubutegetsi bw'u Rwanda ntacyo buyobewe muri ibyo. Icyakora Minisitiri Jean d'Arc de Bonheur uyobora Minisiteri ifite impunzi mu nshingano avuga ashimitse ko mu gihugu nk'u Rwanda kigendera ku mategeko ibivugwa n'izi mpunzi bidashoboka.
Ntago bishoboka kuko biriya ni ibintu by'ikoranabuhanga. Niba hari uwahisemo kuyisubiza bihita bigaragara mu ikoranabuhanga. Ntaho yahurira nabyo rero kugira ngo bamwerekaneho ko afite state ebyiri ntibibaho. Ikoranabuhanga ry'abakora mu ndangamuntu ndetse no mu binjira n'abasohoka turifite icyizere 100% ku buryo abantu nk'abo ntago bashobora kugaragara bafite ubunyarwanda n'ubuhunzi ntago bishoboka.
Kuri iki ariko hari n'abavuga ko bagiye bahabwa amarangamuntu batayasabye kugira ngo bazature n'izindi mpamvu.
Ibyo ntago bibaho. Ntabwo bibaho twe turi nakubwiye ni turi igihugu kigendera ku mategeko. Ntago waha impunzi indangamuntu itasabye kuba umunyarwanda ngo umuhe indangamuntu y'ubunyarwanda atabisabye. Dufite amategeko agenga ubwenegihugu uko butangwa uko busabwa. Ntago ibyo bintu bishoboka. Ibyo ni ibintu baba bavuga byo kugira ngo nyine birwaneho ariko ntabwo bibaho.
Nyuma y'uko izi mpunzi zandikiye HCR na Leta y'u Rwanda amabaruwa mu bihe bitandukanye basaba ko ibibazo byabo byakwitabwaho bigasubizwa ariko ntibikorwe, izi mpunzi zatangiye kwinuba zivuga ko zitagikeneye kuba impunzi mu Rwanda ahubwo ko zashakirwa ikindi gihugu kizakira aho zabona uburenganzira zemererwa ndetse n'amahirwe zivuga ku Rwanda rubavutsa nk'uko batangingero z'ibyabayeho.
Dufite ikibazo gikomeye cyane. Ibi byose turi kuvuga twasanze hasere ikorera mu kwaha kwa leta. Ibibazo byose twabibwiye hasere, ariko kugira ngo uzabone igisubizo kivuye muri hasere cyakiboneka ugasanga hasere iyo ibyo leta itegetse ari byikora. Twebwe nk'impunzi ibyo tuyisaba n'ibyo tuyibwira kandi rishinzwe kuduproteja n'ibindi byose ugasanga nta kintu ikora. Natanga urugero nk'abazungu baherutse kuva muri Amerika bashinzwe impunzi, protection y'impunzi, yagera mu nkambi kandi akeneye kuvugana na komite nyobozi y'impunzi n'impunzi muri rusange, ariko uwitwa Midimara hano akabwira ngo no, ngo ntabwo mushobora kuvugana n'impunzi. Iyo ni kese tugenda tubona ahangaha kubera iki? Ni kwa gukumira za nyungu dufite dushobora kuba twakwivugira tukabonana nabo twabwira ibibazo dufite ku bantu bari ba mu rwego rwo hejuru bashobora kutuvuganira, ariko ugasanga ya nyungu tushobora kubakeneraho cyangwa kubona Midimari ikagenda zihagarika.
Kuva ku itariki 12 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo impagarara zatangiye mu nkambi ya Kizibu bw'inzego z'umutekano zazaga mu nkambi zikanze igisa nk'imyigaragambyo zigashaka guta muri yombi bamwe mu bagize komite nyobozi, ariko impunzi zigahagarara naho. Ni nawo munsi abakozi ba HCR n'abandi bareberera impunzi baherutse mu nkambi kuvubwa amashuri arahagarara ndetse n'izindi serivisi. Umuyobozi wungirije w'iyi nkambi Madame Mukeshimana Clemence yabwiye Ijwi rya Amerika uko byari bimeze n'umwanzuro impunzi zafashe zibyumvikanyeho.
Ahaje uhagarariye polisi mu ntara azana n'imodoka ya polisi ayimpunzi, noneho zihita zigira ubwoba ziraza zirashungera polisi isubirayo. Impunzi noneho ziravuga ziti noneho turapfuye. Nabo bandi bari bari kutuvugira banditse inzandiko badutakambira ko tugiye gupfira ahangaha, nabo bagiye kubafunga. Bahise haba ikibazo gikomeye, umudugararo uratangira mu nkambi, abaza kutubwira bati mutubabarire komite mudusabire gutaha kuko tuzapfira ahangaha. Turakomeza turabihanganisha, icyumweru kirashira tubona HCR ntitugeraho. Tubonye HCR icyumweru gishize itatugeraho, impunzi zaravuze ziti rero ntituza aho turi, mutubabarire tugende tuzabariza ikindi gikurikira tugeze aho bari. Niko kuza ahangaha, ubabona ahangaha n'ibiri bakorerwa, ni kuri kubona biri kubakorerwa, baje bazi ko bahunze ariko urabona ko ntaho bahungiye.
Ku itariki 20 z'uku kwezi kwa kabiri amagana y'impunzi arimo abana, abasore, abagabo n'abagore, abakecuru n'abasaza basohotse inkambi berekeza ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ishami rya Karongi. Bavugaga ko niba bidashoboka kubonerwa igihugu cya gatatu kibakira, bahitamo gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahunze baturukamo, nubwo bazi neza ko umutekano utaragaruka. Ni urugendo rutaboroheye na gato kuko igisirikare cyahise kibakumira, ariko banga gusubira inyuma kuko bavugaga bati
nibashake batwice icyo tuzi cyo niko turi buta tukaje wacu nta kibazo. Naho aho turi ni urupfu, niyo tujya ni urupfu, ariko icyaba ngombwa niko tukatatwaye gupfira iwacu.
Turategereje baze batwicira ahangaha, ntabwo turi busubire mu nkambi mu Kiziba kuko n'ubundi twavuye haruguru dufite ikibazo kidukomereye. Isi ishaka yadutabara ikumva ibibazo dufite,
amahanga turebeye akatugirira impu yagombye kudutabara ikadukura hanga ikadukura mu karengane. Yubona dukubiturwa ubusa, ntawe twakubise, ntawe twateye amabuye, ariko batubeshye ngo twe twabateye amabuye kandi ntawe twateye, ariko tugere hano bo bafata imyanzuro bajye kuturasa. Rwose pe ni ukuri amahanga yo kutureberera areba akarengane abanyekongo bafite.
Mahoro dufite ntituzi ngo biragenda bite, aho twasubira ntaho dufite, haba imbere haba inyuma nta cyerekezo na gitoya mbona ngewe. Bigaragare ngo twaraguzwe ntabwo tubizi.
Dufite impungenge nyinshi kandi dufite n'ubwoba bwinshi. Kuri uyu munsi tukubwira ko impunzi ntizitekanye, ntago leta tuyitegerejeho ibisubizo kuko itugoye kandi genda iturasaho, nanone nta mutekano tubonera kuri yo.
Mu minsi itatu bageze ku biro bya HCR byari bikomeye kandi buri munsi wazanaga ibyawo bishya.
Ese ko twumva ko leta y'u Rwanda igicunga umutekano mu bindi bihugu byose muri zindi ntara muriyoni, ese kuki twebwe bari gushaka kutubangamira? Ni rihe kosa twabakoreye kugira ngo byibuze wenda abaye batubangamira gutya?
Ikintu gikomeye ni ugusanga umudamu utwite umupolisi w'igihugu, umupolisi w'umwuga amufata akamusunikira mu mufurege.
Twebwe kuba tuzengurutswe n'abapolisi kugeza ubu nta n'impungenge byari biduteye, ahubwo ikibabaje ni ibyo bari gukora kuko twari tuzi ko abapolisi bashinzwe kurinda, bashinzwe kurengera. Ntabwo twari tuzi ko abantu bashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ari nabo babubongamira.
Ibi byose n'ibindi birimo itotezwa, kutagira ubwisanzure, guterwa ubwoba n'ubutegetsi bw'u Rwanda bya hato na hato n'ibindi, hariyongeraho ibiribwa bagenerwaga byabaye iyanga nabyo biri mu byasembuye kwinuba kwiza impunzi no gufata icyemezo zafashe
kuva tugera hanga ntabyo kujya baduhaye kandi badufungiye inzira ntituhaye tuja guhaha nimbaga ribo dutuma tuzoza dutuma hariya ku isoko bari kubitubwira bakagenda bakatuzanira ibyo byo kurya bakwiriye kutureka tukagura ibyo kurya mu gihe bataduhaye ibyabo
nagafuka karimo imigati batugemuriye nkabitsa hariya ndabinginze mwambabara akabana bari kurira kari umugati ngiye kuzana umuntu utumwe nimumbona nzanye ikindi kitari umufuka urimo imigati ntimwemere ko ninjira birangiye bambwiye ngo mbare iminota ibiri mbavuyeho ubwo gahunda yabo ni ukutwicisha inzara
twagerageje gusaba HCR ngo idufashe itugaburire abana baratunanira
ababyeyi barapfuye abana barapfuye tuba turabasa nubwo tukivuga gutya nta musoro urakoze ikiryo mu kanwa nabagerageje kurya na abana bari ejo ariko nubwo ubu wanyu kuntu barambaraye
bagira tuganire mufite imyaka ingahe
mfite 33
hari abana mwazanye
mfite abana babiri
nabo muri kumwe hano none niki cyatumye muza hano tate
nuko bera inzara da no gushaka kwitahira ndiye gupfira hano kandi n'inzara iri kunyikira ibu ngifu yakindye nasaba umuti w'igifu bakamba umutwe ngo babirwa rero hari ukubera umunda hanjye nabasaba umuti simbone bya binini bingorera akamaro uko nkabona kuko ntacyo bari kumvura twebwe twajije ngiye ndashaka gutaha ntabwo naguma
ubu bababwiye ngo musubire mu nkambi mwe mutegereje wenda igisubizo kirambye bazabaha ntabwo byakunda
oya ndi kwitahira ngiyeho ntabwo ngiye kuguma
nawe waje n'amaguru kuva iriya mugezi bakagera
ahubwo amaguru ari kundya kubera kugenda kandi ndabishoboye
bari kuvuga ko ari igitekerezo cy'urubyiruko gusa rwashatse kugandisha nk'abantu
turarembye natwe turi abakecuru tumaze kuremba da ni twese ari twe bakecuru twese mbega nta
arabavugaga yuko barambiwe kuba mu Rwanda hari uburenganzira nk'impunzi badahabwa ko bashaka kujya mu kindi gihugu kitari u Rwanda namwe nicyo kivuzo cyanyu
twese nanjye nakijyamo
icyo ari cyo cyose
twakijyamo
kubera icyo u Rwanda mwumva mu rurambi
ubwo se umva reba maze gusazira hano niba naraje mfite imyaka 40 none ngize 60 ngaho gambwira iyo myaka yose ndangije hano reba ubu se ubu no kuvuga ko nari nasaza bwo kunanirwa gutya ubu se gutya ntabwo najya kwicurira incuro igihugu mushaka mutujyana ariko ndagusubira gusubira u Rwanda
ku munsi wa kabiri bari ku biro bya HCR polisi yafashe ingamba z'uko mu bahageze nta usohoka ngo yemererwe kongera kwinjira abari bakiri hanze nabo ntibemererwaga kwinjira ni ukuvuga ko ababaga bagemuye basubizwaga inyuma n'abagiye guhaha bagahezwa hanze hari umubyeyi twasanze aryamishije uruhinja hasi yavugaga ko rwamurembanye kandi yangiwe kujya kuruvuza
ejo naramanutse ngeze hariya rwose baranga ngo ntushobora kujyayo ngo ntago ngo genda ngo ndavuze ngo subirayo ngo subira ndavuga mwakwihanganye ko umwana wanjye ari guhumeka nabi mwakumva namwe ntago bishoboka ubwo mburi ikindi kintu nakora rwose ariko rwose nabi n'abakoze genocide muri uru Rwanda bafunzwe barya bafunzwe bavurwa ntago bicwa kakagene cyeka n'imiryango rwose ishinzwe gutabara itahaba ntayihaba ko nzi ko hari imiryango yabibumbye ishinzwe gutabara abantu ngiye icyo nicyo kibazo ndi kwibaza ku buryo abantu bapfa gutya umwana w'amezi arindwi apfe neza mushingure ngo ntago yajya kuvurwa ngiye nibaza se hari abantu twishe abantu bazanye ibiryo babafungiye mu nzira abandi bakubise umubyeje mundi yavuyemo inda hangaha aryamyaha kubera umwana uyu mwana bahahamutse mbese bakujya babona abapolisi bakikanga kubera amasasu barasa ukabona umwana yahahamutse je abana niriwe mfatafata babona abasirikare ati baraje nabishe bakica muri 94 agasiga impfubyi bari kubagaburira kandi bakanabavura twebwe rero ikintu turi kuzira ntago nkize kabisa n'ukuri mwatubariza nk'abantu
ku itariki 21 z'ukukwezi guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko polisi igiye gutanga iziperereza ku myigaragambyo mu nkambi ya Kiziba yavugaga ko ari imyigaragambyo ivanze n'urugomo kandi ko abiperereza rizerekana ko babigizemo uruhare bazabibazwa bamwe mu bagize komite nyobozi y'inkambi babwijwe irya Amerika ko nta mpungenge bakagize zo gukorwa hiperereza cyakora bavuga ko batize iperereza ritabogamye kuko bashakishaho ibyaha ari nawe uzarikora
ntekereza yuko abayemo gukoresha ukuri ubutabera bukubahirizwa ntekereza nta mpungenge ryadutera gusa ariko nanone nk'uko twagiye tubivuga ni kenshi ko iterabwoba twararikorewe kenshi cyane ari twe tuyoboye n'abatubanjirije wenda bazanahimba n'icyaha bazagihimba nk'uko bivuga ngo ni urugomo ariko ntekereza yuko abantu barenga 10,000 kuba batekereza gukora ikintu cyarimwe ntekereza ko icyo kintu ataba ari urugomo kuko nawe waba ufite indi mitegurire yawe imeze ute, ntabwo ntekereza ko washobora gukora urugomo ufata abantu 10,000, 15,000 ngo ubibwire ati turekera mu burenganzira bwacu. Ntekereza yuko kuko nzi yuko icyo twaburanaga ari uburenganzira bwacu, ntekereza ko bitadutera ubwoba. Ariko ku rundi ruhande, bitewe nanone n'inyungu za Leta, natwe turabibona yuko ibi ngibi dukora hari icyo Leta igomba gutakazaho biramutse bigiye mu bikorwa. Uburenganzira bwacu dusaba buramutse bwubahirijwe, hari igihombo kuri Leta, byo turabizi. Mu rwego rwo kurengera rero nanone inyungu zayo, birashoboka yuko ibyo ngibyo babikora kandi byabaho. Gusa nk'uko twagiye tubivuga kenshi, icyo dukora ni ukwishinganisha n'ubundi. Gusa ikigoye ni uko n'ubundi igihugu cyadukurikirana n'ubundi ari cyo turimo. Muri make tukaba tuvuga ngo ahubwo twe ikibazo kiriho ni ukuba magingo aya ngaya dufite umubyeyi wakuwe inda yavuyemo kandi akubiswe n'igisirikare, tukagira umuntu warashwe n'igisirikare, tukagira bakubiswe. Ibyo byose noneho mu rwego rwo kubisibanganya, gusibanganya ibimenyetso, ndetse n'ufunzwe magingo aya ngaya wigeze no gukorera Leta bakabafunzwe, abo bose tekereza yuko wenda mu rwego rwo kugira ngo bikureho icyaha bashobora kuba babikora gutyo. Ariko ku ruhande rwacu, kuko tuzi ko ibyo twarimo gahunda kuko ahanini cyane si natwe twabibashyizemo, ahubwo ni impunzi ubwazo bitewe n'akarengane zagiye zibona. Na nyuma yo kumva itangazo rya ministre rivuga yuko impunzi zigiye gushyirwa mu byiciro by'ubudehe, wabaza no muri ASR kumva nabo barabyemeza ko ari byo. Nanone nk'impunzi nubwo tumaze imyaka myinshi mu Rwanda, ntabwo sibane ko twakagombye kujya muri sisiteme za Leta.
Mu gitondo cyo ku wa kane nawo munsi birukanwe ku biro bya HCR hakoreshejwe ingufu za gisirikare n'iz'igipolisi, bose bari bafite ubwoba bakurikije ukuntu bagoswe.
Ibifaru bazana muri abantu 600 ko tari abacengezi, akaba nta munda dufite, akaba ntacyo twitwaje ko mubibona ukagira Imana mwe. Niba Leta nta nyungu idufiteho koko, ariko nta nyungu idufiteho nkatwe ko tari abanyarwanda, yaduhaye umuhanda turavuga igihe turabaka ngo ntituca abanyarwanda. Nawe ushaka kuba umunyarwanda muri abangaba bari hano, nawe ari mukizeho ntawe ukeneye kuba umunyarwanda. Ni igiki twaprofitira kuri Leta y'u Rwanda ntacyo yatwigishije? Ni ugu tuzasaba umwana ngo nanjye ajye gushakira amafaranga, ajye kugira gutunye, uri umusaza, uri umwana, uri umubyeyi wamubyaye, nyamara nta kintu yakwigishije. Niba nta kintu yakwigishije ukamubyaye umwana akaba ageze imyaka 20, nta kintu uramuntu wigize umujyana mu ishuri ntitujya nk'abandi, ntiyigeze umujyana, ntiyigeze umwigisha umwuga ngo amere nk'abandi, hanyuma ngo umunsi mwambwiye ngo umwana wanjye umaze gusaza ngo none muvayo ntunge. Niba ntacyo Leta itubonamo nk'inyungu, iduha umuhanda. Tuzi ko ruhashya ari kwicecekesha, yacecetse.
Muri ubwo bwoba bwose, banafataga umwanya bagahumurizanya, babwirana amagambo, banibutsanya ibitekerezo byo muri Bibiliya. Uyu yari afashe indangururamajwi abwiriza imbaga y'abari aho.
Mungu atupatie nguvu sana, lakini wapendwa, neno ambalo ninawaletea kwa mchana kati kama na huu ni la kuwajenga, kuwatia moyo, ijapokuwa shida ni nyingi, ijapokuwa katika hii safari munaenda
kwa bakundwa. Ijambo mbaza ni kura ya manywa ni ribubaka ibakomeza, nubwo ibibazo ari uruhuri muri uru rugendo, ariko dufite udutakambira byashoboka ko guverinoma iburi bisubizo ku bibazo byacu. HCR yaburi bisubizo, HCR yaburi kibikoraho, isi yose yaburi igisubizo ku bibazo byacu. Ariko Imana yacu ihimbazwe kuko yitatuburira ibisubizo. Kuba turi hano si uko isi biyobewe, abakomeye n'abanyabubasha bazi ko turi kuri uyu musozi. Duhuze umutima, dukomezanye. Nubwo inzara itumereye nabi, nubwo twabuze n'amazi yo kunywa, nubwo nta gisubizo tubona ndetse n'abayobozi bakaba bashobewe, ariko Imana niyo iturwanirira, izina ryayo rihimbazwe.
Ijapokuwa maji mekosekana, ijapokuwa suluhisho mekosekana, ijapokuwa viongozi wamekosa majibu, lakini tuko na Mungu ambaye ni muteteaji wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Ntabwo aya masengesho n'ibindi byabarinze uburakari bw'igisirikare n'igipolisi, kuko hagana mu mugoroba wo ku wa kane bashwiragijwe, benshi barakomereka, abandi bahasiga ubuzima. Ku wa gatanu polisi yari yatangaje ko abapfuye ari 5, abandi 20 n'abapolisi 7 barakomereka. CP Teosi Badege ni uvugira igipolisi cy'u Rwanda, yanahakanye yuko nta masasu yigeze akoreshwa mu kwirukaniza impunzi ku biro bya HCR aho zari zimaze iminsi 3.
kwisha itegeko kizira gutera umutekano muke ndetse ubirenzo hakenshi hakoreshwa ingufu zagenewe kubahiriza ayo mategeko. Iyo bigenze gutyo rero mu rwego rwo kubungabunga umutekano hari ibyo bita guhosha imyigaragambyo, gukoresha ijambo rikoreshwa mu kazi ka polisi icyo gikoreshwa bikagenda bongera ingufu. Bababwiye baranze barabasunikishije ibikoresho batangiye kwimenagura batangiye no gukoresha indembo biranze noneho bitangira kuba nk'uko bamwe bayibonye gushyiramo noneho ya myuka isa nk'aho ibereka yuko noneho birashoboka ndetse ukaba wanamusatira. Nuko ngukoreraho bongera imyuka twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye ushyireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'ayamabuye baterwaga ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi baburiye ubuzima bagera kuri 5. Nta masasu twakoresheje kubw'Imana abo bari aha ngaha nduma narakubonye. Gusa iyo abantu mwumvaga ibintu biturika n'abari bari hirya mwarabyumvaga akenshi iyo ibintu nka biriya biturika ntago menya ese yaturitse grenade y'umwotsi ese yaturitse ibuye rikubise ku hari ibintu mwarabyumvaga ejo ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wari ugambiriye kubuza ubuzima umuntu wari aha ngaha. Mwabonye ko nibyakorwaga sinzi ko mwabibonye na nyuma hari n'imodoka nyinshi bazanye zigenda zifata cyane cyane abafite intege nkeya no kubunguruza. Mu gihe abantu bose bahavaga twagiye tureba abantu b'ababyeyi bafite abana bicara aha ngaha tugahamagara imodoka zikabajyana.
Muvuze ko nta masasu yakoreshejwe ariko naha ngaha hari aho umuntu agenda akabona ibiporoporo by'amasasu ndetse namwe mu masasu atakoreshejwe ubwo aya na yarasanzwe hari cyangwa
byagize turaza guhaca turebe kiraza kuba ikindi gikorwa ariko icyo tukubwira cyo nuko ari ubutumwa bwatanzwe sinzi ko mwabonye binjira abapolisi bari biganjemo abafite ibi bikoresho n'indembo abandi bari inyuma n'abari bafite abagomba kurinda bagenzi babo kuko igikomeye ni kutica itegeko ariko ingaruka zo kwishita igihe kuzo hari n'igihe utazimenya kuko ubwa uwa winjiye mu muyoboro utazaho uzakujyana. Biroroshye kubaha itegeko, biroroshye kugisha inama, biroroshye kumenya urwego ugana ukagukemurira iki kibazo ariko utangiye kuvuga ngo ni inkuru ibi barantega amatwi ndananiza ubuyobozi ntago bishoboka. Nicyo leta ziberaho, icyo amategeko aberaho ni ingufu zo kubahiriza amategeko.
Gusa kuri uyu wa gatandatu hashingwa imirambo 8. Izi mpunzi zavugaga ko zitashingura ibirenge ku biro bya HCR zitabonye igisubizo byarangiye zihirukanwe n'imbaraga z'igipolisi n'iz'igisirikare. Ibibazo zari zifite byongeraho gutakaza abantu. Dutegura iki kiganiro twagerageje gushaka icyo minisiteri ishinzwe impunzi ivuga ku bibazo izi mpunzi zahuye nabyo ndetse n'ibyo zasabaga ariko ntago byadukundiye. Twahamagaye umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri iyi minisiteri bwana Jean-Claude Rwahama ariko ntiyatwitaba. N'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntabwo yabusubije. Iyi minisiteri nigira iki bivugaho muzacyumva muri dusangira ijambo y'ubutaha mu zindi ngingo. Izindi ngingo zari zateye izi mpunzi kujya gukambika ku biro bya HCR harimo n'iz'uko nta burenganzira bwo kwivugira, gufungwa bya hato na hato ku bahagarariye impunzi kandi bazira ubusa, kurigisirizwa amadosiye yo kujya mu mahanga agakagurishwa Abanyarwanda. Byose impunzi zivuga ko biterwa n'isano bafitanye n'Abanyarwanda ituma batsikamirwa n'ubutegetsi n'ibindi. Tuzazivimuzi mu kiganiro cy'ubutaha. Nakwibutsa ko inkambi ya Kiziba rimwe muri eshanu zicumbikiye Abanyekongo bari mu Rwanda kandi ni nayo yashinzwe mbere, yakurikiwe n'iya Gihembe iri mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, iya Nyabihe kiri mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda, nyuma haza inkambi za Mugombwa na Kigeme ziherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Muri rusange u Rwanda rucumbikiye impunzi zigera ku 130,000 nk'uko HCR bitangaza, zirimo iz'Abanyekongo n'Abarundi bo mu nkambi ya Mahama. Ni ikiganiro dusangira ijambo wumvaga kuri Radio Ijwi rya Amerika. Njye wagiteguye nkanakibagezaho ndi Claude Ganza Munyamagana. Naho ubutaha.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Turamushimiye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Dushimiye kandi n'abantu batandukanye baganiriye nawe muri iki kiganiro. Namwe nshuti mwatwumvise mwese uyu munsi nongiye kubashimira kandi mbona umwanya wo kubatumira kwitabira buri gihe ikiganiro cyacu Dusangira ijambo n'ibindi biganiro ku Ijwi rya Amerika. Hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika.